ddalino mumabere tewabikula nekomyekula bantu nkweyogera ndingo okulabika ebyo byokwegeza kindeeta kwegayirire nga wempeku enzikyayo n'ebyange entona kutuusa maama lwotenguka ekiba kinzikulina ebyekweke byotasanyula naye ate byonna bwobindaga kiki nga batuka olumpitakaawo nga nkukuta okuva mu nteeka z'okutuukira ddala eno mu mabeere ku ntambuzi kiri muntu kimanyibwa nnyini kyera kyegombye kweyegayirira n'asumulula naye muterenga ali kulwaniko n'enkwe muyita geemanya mu biki abatakwekebwa ekyo kyekireeta n'ebbuba teryalyetaaga mukyala we amanyibwe bamuli n'abakazi kyekibayombesa munanjogeza kinnabalabudde nja kuyitira njagera nnyo kambabuulire nkunaabankimba tekundekaawo muntu muulire sirumikako nga nalabye ekibi ayira ddala kwiniire omuteeka mu muli leero ffe abatambula ekiro tunazibirira tutomera ebifuuyibwa kiri twerolera ebikundu bannyabi okutambula okusanza embalaba gy'empikira ekiro ate ekibi obwo obwebikulu okutambula obusa bukazikazi obufaanana butyo tebusiiwako ewuzi obeegema ddala mubuuze nga mubusisinkanyi bulawuza olumalako amabeere neeyimirira wansi eno oluteyeeyongera akasika ati awakomazzi kunaku wekakoma mukama wange n'otunuulira wasaawuukaleka ebikkula ndowooza kyenda byokirabye naawe kakabikkuse n'ayambadde ezibu n'ebbote n'oswalirako nga byobisse babitwolese bakazi battu mu bunengoyo okuza ebikkulako eba ensonga ezikubikkuza okunama tetululunkana lyakumba n'enjaba twekisalira tunafu naye ati nkyayongerako wakirira n'abakyalo abanfumira zebambala nze nembawoomerwa nembatunulako n'omwoyo ne bunzikakkana so mmwe mulimu abalungi bakalanga basinga kwabo bembawaanira naye engeri gye mundaga ebifo ebisaana okwekanuka omukyalo ateebikkako n'akagoya akooleka obukoka kaayo ka mitwalo mukaaga kakirwako ebiri wakusangaokenanise ategererawo nti one ennyunda n'agimonya nyambala ze zibanyomesa ne buzinkuunya ne bubasiya kambabuulire teri atya kimpemempema okufuuka omuntufu n'engoye zitakunyomese bale ennaku erimu kasiika n'okuba abakyala by'ebimuli byaffe bye tutunuulira tetwagala bimuli bisenzufu mba kyajjirikiti mu nsonyiwe mba wakifaananyi ekyo sikibuulirwa kuba endabirwamu nanyigula nkebera nendaba so njagala ebinekaaneka n'obyawula mmanyi etangawuzi n'olunkulu kyempa nnyimba ebirulunkanya amatw agawulira so ndi musajja ateegombesa naye obubi obutandibyangako nga ntambuza bantu si bwefuma ndi matakuulaba nyambala nti nembuna engoyo linnyoma walala seesaaniika mbisekereza mwattu gye tugula engoye tuzigula wamu mmwe n'emulunda ezibanyomesa ku basajja nkugiriddeawo nammwe nnabamaze bakyala baffe abatufumbira zino eddakiika z'embawo ebbiri z'ez'okulowooza ndyoka tenyongereko bino kyokwebunya engoye nembasabamu ebinka ebifo ebikwenyula nyumba temumpaira mamufunye obubi omanye abakyala temugendeka buli ekifunda yatudde erinnya ebimu byanne byekubeku olulimi lwesiba ne mbategeeza n'abubonero ne munsanyusa nnyo nga mutegedde ekyekwekeza kati nno bannyabo temuddamu okutambula obusa bwe mumala ekyoka mulungi ye bw'okkubira nzire bw'otetonafuna ekinyegenyege bakyala bange bababuulire kati ndowooza muli bakkumugisa esookedde nsookereza emimiro okunkala naye mbagambye mubuna engoye ebiri biba bibi twekisizaakira tunamma kyali basudde lwakuba kati nnafuukafuuka munni n'embala erulize essaalina ate sinneeyagalire naye mmalirawo kasita obwongo bukyanneesera nandireseeyo omulimu guno okubansula buli nja kunyiiza katonda eyantuma yakwogera ebitabasanyuse ebyolwaleero mbikomezaawo mbadde amani
thank you.